ate abatumbula ebyendya ennonje mu masomero wamu n'amatendekero go waggulu batongozza enkola empya egendereddemu okutumbula ebirungi ebiva mu ndya ennonje okuyita mu kunoonyereza okulwanirira ensonga eno owamu n'ebirala. Akaweefu ono ow'emyaka etaano amanyiddwa nga Scaling Up Nutrition Academia and Research Institutions Network abali ramo shini sobu wambi kumina kamune chitondo eranga wako gata wamo abanonyereza ba akademia wamo nebi tongo libi bienkula kulana kusobola nate okunyikize nyo enteka teka zebi endia nonje no kuluan sechi zibwecho konziba mwana nebi lalangebio. Abakungu bagamba nti kaweefu ono era wakusosowaza nnyo ensonga ey'okutendeka abassa mu nkola kaweefu ono okulabagana ate bagatta ebyendya ennungi mu mirimu gyabwe wamu n'okukola ku kizibu eky'ebyendya embi wamu n'akabi akeeyongera okwegiriisa ak'omugejjo mu bayizi. Ebitongole ng'ekya UNICEF wamu n'ekya The Global Alliance for Improved Nutrition bigamba nti kaweefu ono wakuyamba nate okulabanga okunoonyereza n'ekigendererwa eky'okunogera eddagala ensonga zino abiyamba Uganda mu lutalo olw'okulwanyisa ekizibu eky'okukonzibwa okw'engeri yonna.